Have you noticed all those very impressive large Christmas trees in shopping malls?
Senake nazibona lezo zihlahle inkulu ezinhle ehlotshiswe kahle zika Christmas ezitolo noma kuma shopping center.
Surely you've noticed those beautifully wrapped presents piled up under most of these trees.
Ngeqiniso ngiyakhole ukuthi nike nabona ama presents asongwe kahle efakwe ngaphansi kwalezo zihlahla lezo.
You will see many children's eyes wide as they look at these bright, shiny, shimmering packages with beautiful, attractive ribbons around them.
Uzobona ingane ziwakhiphe wonke amehlo zihehleka zidonswa ilobukhazikhazi nalezi zipho ezisongiwe zifakwe phansi kwalezi zihlahla.
Over the years, when my children were very young, each one asked me, "What's in those boxes?"
Eminyakeni eminingi nalapha abantwana bami besebancane kaningi bengibuza ukuthi kuyini leso kulamabhokisi.
And the answer is absolutely nothing.
Uthola kodwa ngempela akukho lutho phakathi.
They are beautifully wrapped and they're attractively presented.
Aphoqwe kahle futhi ayahehla.
But the presents under these trees are all empty.
Kodwa lezi zipho noma lokugoqiwe kunjengezipho ngaphansi kwalesi sihlahla izinto ezingenalutho phakathi.
The world offers you so much.
Izwe likuthembisa okukhulu nokuningi.
But in the end it turns out to be empty.
Kodwa lezo zithembiso lezo ziphenduka noma ziyithembiso ezingenalutho.
The world, the flesh and the devil promise you everything.
Izwe, inyama, usathane, ukuthembisa konke.
Anything your heart could desire, they promise.
Yonke leyo nto oyifisayo noyilangazelayo bathembisa yona.
If only you will buy their product or their service.
Uma kuphela ukuzothenga lezo zipho zabo noma lezo zinto abayithengisayo.
You are promised all the fun and the fame and the fortune you could possibly desire.
Uthendiswa impumelelo, ingcebo, udumo, konke uthendiswa kona kule package.
All the popularity and power and prestige that you could possibly want.
Uthendiswe udumo, uthi uzoduma, uzoba usaziwayo.
But like all those alluring presents under the Christmas trees, the promises of the world turn out to be disappointingly empty.
Njengalawo mabhokisi ahlobisile angaphansi kwesihlahla angenalutho kuyilokho izwe elithembisa kona izithembiso ezingenalutho.
Those who pursue materialism will find merry-go-rounds that get them nowhere.
Labo abalandela izinto eziphathekayo bahamba besukela zona kodwa bagcine bengatholanga lutho.
Like a maze that gets you lost.
Njenga
these mazes where you go in, but it's all leading nowhere.
Oh, njenga nendlela imgudu oyilandelayo kodwa ekhambisa ungafika indawo.
All these dead-end streets, cul-de-sacs that are absolutely going nowhere.
Lezo ndlela ezincane ezijikajikayo ziyakudonsa kodwa azifinyeleli indawo.
What the world offers will frustrate your desires.
Lokhu izwe elikuthembisa khona liyophuthumisa izifiso zakho.
Hedonism, living for pleasure.
Sorry.
Hedonism, living for pleasure.
Ukuba umhedeni uphilela nje ukuthokoza.
Or existentialism, living for the moment.
Noma uphilela nje isikhathi samanje.
These prove to be short-sighted.
Kuyinto nje lokho eveza ukuthi umuntu ubuka kavindi.
Meaningless.
Into engenamqondo.
Empty.
Into engenalutho.
Purposeless.
Umuntu ongenanhloso.
What are you searching for?
Kuyikuphi lokhu okufisayo?
What is your purpose in life?
Iyini inhloso yempilo yakho noma uhloseni ngokuphila kwakho?
What is in the boxes that the world has been giving you?
Yini le ekulamabhokisi lawa izwe elikunikeza wona?
I speak as one who was brought up in a non-Christian family.
Ngizokhuluma ke njengomuntu owakhuliswa ekhaya elingakholwa.
There was no prayer or Bible reading or Sunday school in my home.
kwakungekho indaba yomthandazo ukufunda iBhayibheli noma uya kusonto esikole ekhaya lami.
I grew up without church, without the Lord, without any knowledge of spiritual things.
Ngakhula ngaphandle kokuya esontweni ngingazi lutho ngezinto ezithinta ukukholwa.
I can tell you for myself and everyone in my family, my parents, my brother, my sisters, it was all empty. Everything the world offered and gave us, it was empty.
Ngingantshela nje ukuthi bonke abake abakwethu, abafowethu, odadewethu, abazali bami, bagcina bengenalutho kulokho izwe elalibathembisa khona.
Don't waste your time on the empty boxes of this world.
Ungalingi ukuchitha isikhathi sakho ezintweni noma kulamabhokisi alomhlaba angenalutho.
The time wasting trends, this treadmill of trends and fashions and fads, they're ultimately frustrating.
Isikhathi esichithwayo kulandelwa ingcebo, kulandelwa ifashion, kulandelwa zonke izinto zokucikocikwa lomhlaba, ziya ziphuthumisa ezithembisweni ezingelutho.
Do not settle for less than God's very best.
Unganeliswa izinto noma okuncane okunikezwa yizo kodwa uNkulunkulu ekubekele okuyikhethele.
God gives the best to those who leave the choice to him.
uNkulunkulu unikeza umuntu lokho okuyikhethele okuyigugu kulabo abamkhethayo.